Assalamualaikum warahmatullahi
markan arooskii walaalay bilow sugaay yarto hibil dhalaay baakeen dhamaayo ariiti abdulqadir dhalaay ah keen dhamaayo abaab mujarto ariiti sayti aan maayn dhamaas aan keen sheegay maryami jeela keri maryami fadaa aqyaar in qoyin weydiin hoobad maryami fadaas aanina farxii keel fadaa aad diidanta adig keen taal amalaan farxii yakii dhafade farxii guursadaas aanin maryami guursadeew maryami guursadaas ee ka madax adeegtay waayahay anki deeq taayob maryam gursadaas iday angalow saasawha kinga taweeyda yarkii bay hoob bay jaceelow buddood bil amaleer la yarkii idinka maqnaa warlankan sumkfaa ah ki adeerogya ko en warlankan say eray anin diiday amay faday nankan aqdi alsheenoy waray arikan sidii sikari weel arikan sumkfaa waal deergay talan hal bil idinka maqan idinun ko yaayn kan jaceel ma eniyo walil ku soo biin u shiini lankan lankan quraan saare idii haknagu yarkii ilaahay mahadle quraan la saare idii la haknagay marka farxiidi maykii daraa yartay afaas ay gidaro ab mereen farxiim fado farxiimeen ka fadaaneeray ad meeg ciyaal dhalishan ciyaal miskiin ah kuriyaha shanta tifadaaska darsoo laakiin maryam fada maryam in weydii hay weekin weydii arikay idii koy quraan la saare sidii ay idii koy yartina sidii alle kaga dare qulay hadan maasha Allah dhaqmaan yarkasna xasniye leere naan istisn xidiga geesku barka jacalo barnaamijka uu ka ankaas wadaagay
waayahay sheekadii iyo waliba jacaylka dartiis idin ku tabi kureedna
alaykum warahmatullahi ta'ala wa
may baan ka tala galay sheekado gaaban oo xiiso leh sheekado baan horoon gudi galmay baa may baa teenaan oo gabar jeeladi gabartii si injeele madan u siiyana ma ogaayni markan jaal jee isina gudaha ka madan si injeele al ultimo gabartii jaalkan shaqdadi in gabartii gabar hanta lehay gabartii oo baan shaqdadi ay gabareey madan ay nanka ka daba naqti may leeray ubreji baska dam soo raac leeyna madan
sigale re
ha nanki madan sin dirifi shibaas ku gar magaalada leesin roo isku kutabay magaalada kale bay magaalada galsiin jarin jarin madan hanagadi hoobanaadi madan gabarti oo hilmaantaasin dhowr sano toosin siyaasi ramal ku muunay koy idiyaknaadi madan ee gabartini laad mal guursan shagaal aha madan idin koy madan
siin koy ma
ha ariid madan ma aqoonsanankii gari wala weelad islaam bam faansan
jeem faansan
ha shagaal nimin koy yari gabarti madan ma may leeray yarti madan gabartii madan war ya ariki waraysadaas ma ay meleeray aw kaali yareer aw kaali kare ma ariidi madan ka soo leelshay kaas de wadi aadeen jiidi madan aadi boon jeediin aadi meertay ariki oo meel leeyay ariitaas ku katabti aadi meertay marka ma meleeray ninkii leereertay ninkii li kare ha dooy madan aadiin hooba koobte magaji saasartay wadi aw ka jeen madan aw ka madan sinsin la hadalay ariki madan shaqaalmi walaay kale beesada ka dhamaysiin meel kareeri aniga la yareer madan idiya ka shaqaysay lamaas idii oo markan nay magac aan shaqdadi idreesin ka shaqay madan gibirti madan madan dabaan kanay gibirti sidii ku uuray madan gibirti madan sagal bilood iyo afar bilood de meel maras aloolade banaanka batay ay ku uuray leeyahay way shay markan meel raayso unigii oo idroo geerti unigii mana habsil zari madan meel leesin gijari madan walla saaray meelio madan maxkamada la saaray maxkamada madan hoob su'aalo bilaabay leey gabartii asaaro leey gabartii oo dhuuriyay asaaro gabartii la saaray ma leeyahay madan ay gabreysa ku waliyo aw ka si waliyo ha aw ka wali ha ari tun walan daaw jama eh enu dejo le madam gabreysa me lu ku deji aaday nin zaro le aadi bola sari ay si waliyo ninke yerti ninke madam u yow madde ku daana ari ki magaje yew ku daana ninke atan wa ku si doranta naftir jab ruha gabte enu dejo le aw ka la zare madam aw gusin hob la zare isin ay wali sari ari tas ay si wali le aniga yeri madam aniga nagi magaje le rusin madam usri kale aw wali ni nafsa enu je le ari tin me la ri ki kedali ari ki na sa ka gar gut si qiyani markan sheekad naga dhamaa
okay marka ari ki badbaad imse
ari ki badbaad imay wasku fogi baa dadku wali ni le
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم wali baan haa sheekada qosol badan barnaamijka sheekadan may baa ku saabsan tahay lama qofri erbaadiye lama qofri erbaadiye baan baadi amalan baan meeliyo tuule oo landegan amalan baan meeliyo baan tuulidin iyo in jeedeen ba qof dadki degnaayeen ba iyo ba guurin yoon iyo noqniyo meeli seedan dadki ma degan iyo no baahay dhamaasi taaban aan si walleen way diyaayeen beerto helan wadan berte ben do gohruwi adeer uun baan nasiisayna dadalu waay ene meeliyo dadkinta nin degnaayna mugni aa yare oo aadan may balereey galaba wali fadan ha ama waana muudaleere oo berte galan kumay ba ameh limbam beema
limbam
ha kono may ba ame gara lam boli fadaa amala ami kumay ba weeyey madan dambiile weeyey dambiiliya limbam beelmo buy hasiisade sayb jeen juunida weeyeyna qarma ee buyaasiisadeesoon kelim bambeelmud weeyey ayu arursay habay madir bab kooy boodiga qobday reed maana wali leere walaad hata gurti dhonta kaanga dheere ma dhagaagaso fadhdeeday madan riifki aamo gali dag 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 leen laay madan eedan qosol madan madan idan qosol oo qosol imay leeri may ka qosolay tii leeri may fa qosolayeen an liin bambeelmi yaro leega guriday saahibke juuni karay weedo ka qosolayeri
assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala
waxaa la dareemay barnaamijka waxaana 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 la dareemay markaas samayray may bajaj neef gaale meen gaad waay tii
oo meen aad may la tab bajaj ka inta neef gaale ka gaad
haa ibadliin weer markaa may yaray weer waay inaga
leeyay
neef ka gaal ku goor siin yar doora ka jaray mise nooliyu
aye
marka nooliyu neef ka gaal
aye
weeru yaame
aye
bis markaa nooliya neef ka gaal si qaab ki bajaj kan han ka gaad ya markaa hada siin sheegay
markaan jeelo intii oo faahfaahinta kalin gal is eraas neef gaal ee bajaj waxa saaro koro
isma aqul miil eh laakiin faahfaahinta baan fadhiis ani faahfaahay hadii isu goori way goori neefku waa hamiliga hilibkii ka qaadaa bajajka hadii isu era lahay gaal lahayni herbay dhab gaal lahayn laakiin neef nool bajaj la ka qaado her bajaj leh sheekada ga sheenana hadan
neef faahfaahay gaal ku sa ka qaadi neef faahfaahay saahib
way qaaday sheesi weero wali lufada la ka gaaday bajaj kastay
ina tare bajaj
faa faa ibn yan faa faa inta nin tin khor deena waan intan han tarafna
haye
tiya dan dirfne doorte na swalna ani is kisto is digiya kala gaab kan han ka gaadiya me doorte jaylo marko hor kuraasta su fur
bajaj ka
ha
duus ka galo weero
kuraasta su fur
haye
markan kuraasta fur ki dibadan sharaaci yas ka qaadi macnaha dirbaalki kursaarna
haye
marka gaalay